Yo, MC Momo, Ronnie K, NB, Titeri ya rakaraka, Teri ya chaka chaka, Baitu kicha kicha, Mkumuzini saha rakaraka. Kicha kicha nkumuzini saa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nke mbarabara na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha nkumuzini saa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nke mbarabara na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Mkuchumi kirenga kibwete renga kulia honga todura Mumusiri kwa serere Supidi ya kizungirizi hatari nkubandize Nkuchekeze osembere nkufoize Eke kubaza masindi kuba kweja ho stress Eki taku kuata ho violence Leka kujua malezi fast fast Yongeza space Esente zibu zire baiti busa ho stress Baigi badumbide bet Mkute ile mbwa kakongena joka Nempino kanyisa Nosibida mukanisa Feke simuruba hotu listinge badi puwa pridi
Kicha kicha nkumuzini sa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nge mbarabara na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha Kumuzini saa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nke mbarabara Na mabara nimbaha
Kicha kicha kera oda ya nyineka
Kicha kicha kera oda ya nyineka
Maka ntofi pabla tuni ngozele rapu koi kichangu Havu zaboyi wangi kale koi koi Uropipini na wadijo wali gabayi kwa maiso mukaiso Bazi double o Ngia yongeza triple o Wakati pisa emoji incredible Ni terrible Kuta history na legacy mu magazi Aya Amara gane kakoto wali nkahaba kwa jeza gayaka Onyonge ide fono kukome Otorumba gemu sina magezi gava kurutu Hipapo kichinisa kapo hemu stress de mtutu Ave nugu, aliyo neiguru Sekise konyumira we sigire tip tap Opo kunyumira hipa Pra mikono haiguru response to zira tabu Opo ntega kakongo mwa blaka ni mjungu Haha, mwa blaka ni mjungu
Kicha kicha nkumuzini sa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nge mbarabara na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha nkumuzini sa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nge mbarabara na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Yo, it's your boy Ronnie K Na M-O to the M-O M-C on the M-Y-C Bunyo roka baskans representing Haha
Tulina damage Mukichu mbiro Kia DMG Ocean Koko ide mu Tuba joys everyday Ding 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 dong Kicha kicha bali mutulo Hero